ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiɗɓe ono e jaam hannde alkamsare nayyi lewru décembre 2014 sappo e jeɗɗo yamde ƴaɓɓure masilma capanɗe nayyi e joyi seeno bango e seeno bankasi kala bokkare sori wonɗo kabaruji ɗo enna num jiire kañi e gañi kanti gonto ɓoggi janɗe to dakirde heyre munisma ñiɓama kiidal ndeno tawata ƴaɓɓin nde woni ko dawe mayre uddita kiidal faa nde wiyana ɗum en kañi aggel o ko fayatto tesalit kala pelle murtuɗe enna beltike e nde udditere ka ɓe mbi ano en jeeli faa sanne ɓe faamude hono ko wartata to darde hakkude majje kañi e munisma telnirde ñawɓe ebbula heyre ñiɓama nden no beete o en doctorore wiyetende hono clinique mérieto en woni ɓeɗo kumpiti dow oɗo kabaru nden hollitama du maliɗo ene du yiidoyino kanko hoore jonsudu muɗum leydi meɗen o yiidoni yeɓɓe ñaw e sida nangui ɓe ene du banggal figol ballon gaɗowol ele 2015 go en keñe uro waɗa hakkude pelle piidoje ɗe en mali kañum hawri e fedde wiyetede dine nden no tinde mali ana wawi welde fasanne yalla ene yara yeeso bisimilla moɗo e studio tamani bomɓe anne en jaadi hannde ɗum jokkami ɗo mi puɗɗirta oɗo kabaru mettuɗo en yaadi e yimɓe tato nden no hono nokku beeteɗo ine kar toon e menaka ana wara e kilométre yi capanɗe jeetti nden no ɓe jottodima e ley to mobile aji maɓɓe kañi e moto ngaji nden no ɓe mobile aji ɓe ene jaadi e ɓeɗo tato don motoji ɓen ko jaari ɓaleri ɓeto jaari hono banggal sahal nayade e funnage to en hollitama ɗum ana wawi hono tawede nden no ɗum janiji tan woni hono kaɓoji hakkude muɗum hedde jokka hono saha leydi meɗen to eɗa munisma udditi kiidal dakirde muɗum heyre nden noon talatare ƴaɓɓine nde en nde dakirde wiyanta kiidal aggal hokkañi e tisalit fou ley haalaji hono keƴaɗo munisma o mbiyeteɗo général Jean Bosco Kajura keɗoɗe Ousmane Dikko
ko heewi ana domti daraniɓe deƴere saha leydi men ndi fedde nations unis ana wondi e ɓamde dabareji fa hokkaɓe doole noɓe gollira ko waddi ɓe ko e kufinaji ɓulaɓula ujunaji ɗiɗon jillodirɓe garata joƴƴinede toon capanɗe joyo gonata hooreɓe maɓɓe ɗum woni état major ɓe darata fa ndenago centre les région kiidal fa ya wara maɓɓe yaafa kañe e wadde fa hakkillaji wonɓe toon du jooɗo ɓeyɗi hen du soldat si en kañe e civil en gara namodirde les région o fa hoolare warta hoolare hokkataɓe yaafugol golleji maɓɓe rende saha leydi men gollande jamaadu jaalato hono maadiji na matagol gollirɗe jama walligol janginirɗe doctoreje kañu e projet ngaji jawniɗi golle fa huncana wonɓe toon caɗele ɗeɓe gondi ñande fou
pelle murtuɗe enna beltike e ko munisma ñiɓoyto hono ndeɗo jokka hono dakirde heyre tokkidal to ko ka eɗen jeeli famude ko foti latade darde majje e ley gollirdal hakkude majje e munisma sigo gajugo mo landodire atay ag mohamed keɗoɗe Ousmane Dikko
yo ɗum dabara munisma jokkitagol golleji muɗum kanɗi heddade e latade général Kajura holliti du yo yirwinde hoolare hakkilo munisma e yimɓe ana holla caggal deƴere munisma waran gollude ko yirwinta fa yimɓe keeɓa hinnade ko hoƴƴi ɗumen miɗen tawɗa kala e ko latto ndenagu adam fou kana gollidal du laaɓana men minen guɓe aja wadde ɗe min latta ko ɓeydari le golle ko o laati fou kana min anda ɗomin kani darade le dabareji politique ko kañi e to warɓe wallude en ɓeydu
sakiraɓe tinni neltorom min miijango mo e helloji facebook e twitter nenno studio tamani ɗi on jarama beta hannde laamu o sellini kasen wala fuuɗo ñaw e bolaw mata e leydi meɗen ndi ɗum haɗali nokkure heyre hono telnirde ñawɓe ñiɓede ley doctorore ɗo enna bamako ɗo enna clinique wiyetede centre mirio nde enna kañum jaade on humpiti dow o kabaru ka leydi alleman kañum ñiɓi ndeɗo enna telnirde ñawɓe jean nden joom suudu hoorejo leydi meɗen o enna teddinirama golleji lewru henden heƴanado sida ndu enna o yiidi beta hannde ɓe ñaw sida goni muɗum ɓe o liriɓe ɗum cennorɗe butoye diawel fa yetto biɗoji nebantigaji kañum e carte ngaji condi kosam ndenno seko silla ndenno mo radio benkan kanko on laati nelaɗo studio tamini keɗeɗe Oumar Waygalo
fa hannde yimɓe ana kani ɗamminde ko moƴƴi joƴƴina hakkillaji mum en honno ɗum woni moɗele ɗe ɓamirteno kamɓe laamunkoɓe ɓe kani jokkitade yimɓeɓe ƴeewa honno ɓamirta poɗɗele mum en ɗeno gonga jaati ɗum woni on tiɗallaji keɓanoma ley hen wakkati nde balliguji ɗi darna ƴiwrude caggal leydi ndi nde wakkati joni mi nodda hono yimɓeɓe sida woni be mu yen be fu mi wiobe tinno be bama model mabbe de honno de kani bamirede no fati be nangira nyaw sida o do honno nyaw yageno
denno ngam woteji di en jallani denno wurdube e gila al ajaldi en kafu ndenti certi no boniri dewtere faccetanama hono holli tinde wiide jangili jogaji burnama goddi imirana kilu mayga mo landondiri em mariam mega horejo joka hono saka gol hono malfe leedi med ndikede usma diku
kabaruji ndenago e yidde dewrintinal goni nuyle tobbe tongade de commandarde watane hakkilo woni ko yimbe kali ko yadata e sariya gollama fa heewi ko sendi sinuji jogala majjum ana wadi keri antakule sariya kasandu hakkude hoddibe ana gani hakkude kanankobe laamaabe du yonona ka non hakkude kanankobe e laamibe leedi ndidu dum fu e dum tiidi men tongi jagginali bawdi tuugede di halanana e andini fa jogala hebe
société civile
kenya woni ko député burama tiyantra wure udino do kaso yaltina dapel holli ti sariya ka do tanama jaten o hanir kala ka an han nabede ngabinede yade do fande fa course premtone micoto den do o député kanyu garni kino juju goto nan jande fuddi bamako do en hande fa yimbe baba hawjade hono hawalu o jaten no feewi le golleji hono kejenaadi hawjore sarbusi jom jow fore en na ele hono leedi meden di enna den ko sabimbini kala ko humani joka hono kabaru renu gol hawa o jatta be paccitana e leen deedo dewtere kawjol dum na Alaus Al Husseini den no biyata Abba Touré kanko mo landuri Al Hadji Sike jodo mo kanko jati
convention biodiversité dum wonno al hali hono ngaten so keben moine leydi mendi sa jeewi do leydi ni bibe adama won hen goddum won hen donc hono enen bawirden kawrude do nuko en fu keben nafa mudum hay dum wonno hande jidal amengal min noddi yimbe famin jodo min kalda hono ngaten pour que keben nemo jango sa jeewi hande leydi ndi buni en fu en gon hen remobe won hen durobe won hen awobe won hen donc golfu do ewi no wadirata pour que yimbe heddibe heba nafa donc min milam dum buri yafude dum wadno hande kawral hande fa golfu hokkinira hakkileji pour que info kedjen do di leedi
urba wadama hakkunde pelle fiobe ballon e le hono hitande 2005 rule afrique mede bangam mudun de en kala de no malita ba ma le fed de vitede dende en yoga mb de ya fa fesse souleyman tramo kanko mo dunke bangal hono birki cialde mo wi mariam mayga de no mali da jogi itinde yade yaso jaten kede dem marwega lu
a priori comme ça
sa jangi hunde fa gasi atawan cameroun ardi so kodwar jokko so mali jokko so guiné wara tiagal ka wakati jone den jogi le tem der fu debe daniel fa no ndiareten yeso arande du mali wara hawrite e cameroun hawrite kodwar tilo hawrite e lagine ay sa jewi dun ne burbe futti debe jati ngarten hawritinde so tokkiteden kawrten dun wonono burbe tiderde jati be kodwar so tokkiteden kawrten e lagine ay dun ne
on rencontre cet adversaire en dernière journée.
Sekirabe njara region ngaji e ko wadani en ton bete hande ko foti millionji ujunaji temendere e milo chapande jagon sefa wonu ko pecca hakuna yimbe be nyawsida nangi hono segutto en be en sallu oni humanidu kabaru sida le malindu en kanyu fa buri be dilo jawdi fa be beltra juude mabbe Kenya but what in my jamale lamu jeneto en akredun koobe noddama hono odo service meteo faabe kumpite e do waylitre wakatiji aga kam kanyu hebi hakile ngallo kawrital le golidal hakule mabbe e crisat kanye world vision bete hande gahono gite yimbe o puddi oppede doktorore maunde kita to en o aniya yo habude e mbundam yimbe hono nayebe to en windibe de en bu goto binda do fon hande ko yoba boli ujinaaji didi e mo boli butteme didi boli e do jaka fa hemno renro e nyom mbundan kala kenyen kawrital wadi buren fa sukabe hono jibinaabe heybe ande joka hono no kawjorte en gollobe le doktoroje beydanama bawde le hono balde tati en yalla ebe baba hono hawjade bedo sukabe on jaraama jokke hedade fa hande